tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alkamisare noga e jagum lewru septembre jena yamdo soki do studio tamani mi den tawayle maison de la presse o pomoko do jottino no do kabaruji di mor way kalo kanko no dette do mamadou watra wonto oddi jambeto Grabon competitive de pelle no ditto azawat de be bibe garta tare le batu mawdo kando wadde le leedi meddi mum no diri dialogue national inclusif wotto jono be bi sabbe de hore leedi ndo wi wajib sina dañe tobbe yewtaade no kaldal e kawral alanzirigal wori pelle golloje le ciudi dogotoro jongodde le leedi meddi ndi yoga e majje puddi murter muuden de andaka fuddo haadi wotto jono be bi lebbi chapantati be dewata laamo tinno hokka ko yaawi wattu jono min jiltini micro jamme di min battiki hono saraabe dum woni mawbe be kanyen sukaabe hono wori nyaloma hande hakkuno muudu en wolitinde video mawbe kanyen kaani hokkude sukaabe ande wattu jono ko heewi sukaabe fu batta ko mawbe di wonno sedda kabaruuji di min jogino do be tande di bismillah modon e hadaade kube non tirtoade azawat de be bibe garta tawde le batu mawdo kando wadde e dille leedi meddi ndi odo batu mo nodiri dialogue national inclusif kanko jottino kabaruuji fedde de no dotta azawat de Moussa Agata hero wattu jono wihi hono ko horeje leedi ndi o wi wajibe sina dañe tobbe jewtaade no kadle kawra gal wori yele dum yara yeso wi wala fu tobbere kande jewtede le hen wattu jono sabbe de wala tiida laaji mataaji fa kebben famtaade kebben Ousmane Diko
keyada hala sema Moussa Agata non andini Martini Kumpadu wayde tawdede e batu kaldal kala le leedi ndi yodum jaabu mo kana ke leedi ibeka holliti de haldanno bibbe leedi ndi nyande 22 septembre nde so hollitinde gede yogaaji kawrangal ana kani haltidede e wi horebe semano kaldangal wala torrafu bangal dabare de yende nenno yiyaali du nafaka hono yewtaade dum e hakkile mabbe ka yo gede godde kani beydede se entugi mejati sere chapane jeego en jooba kawral de re denutina argengal atay ak mohammed non gonde sema holliti jati dabareji galdo kawral fawarde e ko tongi mudun an bayi mbaylitede ka kana kala gede cinyide kawral gal fu kada se kawre e do mudun tagal hakilantaku fedde jokititonde kawral gal platform e hore non falaki e do hakilantaku yewtaade kawral gal din do wande non mo wonde hakkilo du e sema bangal dabareji kawral gal kana waylitede se tawi gede de fu kaldade se kawra fawarde e notibe adna honjotobe yogabe ka kulliti wala fu ko bonnitita e yewtaade dabareji kawrangal se tawi e di mbaawidu faabaade yaafinde tengigol maggal
wattu jono yogga e andambe kabaru hono leedi ndi worriibe kollitiri feso sema tawaka le odo boto wala fu ko bonnata ka dum e tawede fu laman hani famande jama o dewto yalla hono odo boto hani waddirde jamarde fu faama kede mo kanko no dirde secti jan shi o yo mo andando kabaru politique ko mo sifido hendo focci tan mumini sendebu
be golli henna be golla hen wala fu ko dum waytata li majjun sabe de lamu o ana andi ko hani wande be lamda hakkilaji himbe le ka ko willi be gatta so e fuddore mon na fedde didin jalti hen deno ana tiidi jababuji luppi ke be le kaldangal dabari mon yo hebude hakkilaji kala bibbe leedi ndi fu ana hani dunna kulleji yogaji ardine hono no dum wadino le leedi suda tama o do mi la wide kabaru leedi mali ana samti dina kabaru ru leedi suda e hakkile an idum buri bonde sabe de leedi mali anale odo kabaru anaya e dubi jeego
fa kebon kabaru jukon leedi mali kanye heedi studio tamani ngabeddo whatsapp o binde studio tamani feewde o do numero chapande jeddi mere go chapande joy e jetti mere go studio tamani yubbo inde yimbele heddibe le kasara ngado talatar jappino nder do bomoko do tiagal ko suterni o summi ko don kamio modo be kollitiwi dum be diki kenya min kollitiwi yimbele ndianoyom keddile hen wattu jono yimbele sappo en jion keddile hen sebide ndiagom be fuccami hanker fa hande won barmube nawni be sanne lilibe le cuudi dogotoroji di eden gadna be duwaw yo lando yafin non holitinde wiide wattu jono kambe golloobe leccu dogotoroobe wonde leedi meddi ndi yoga mabbe puddi no murtere muudu en balde tati tiagal muudu be puddi murtere mabbe de andaka fuudo haadi ila le 10 lewru septembre nondu be biya be dewa laamo ko yaata lebbi chapantati nyaloma hande no be kollitiri wiide mamadou samaseku
bube fuf yidude torraji de do murtere golle yu nyawbe be so won pammi be jaati madraji dogotoren be wobbe kay na metta sanne bangal yopugol golle o be do kultiwide yo gonga tewtude hakke mudun ka anani doctor en be ngartana hakilo sanne kungul gul be pammi non bangal golle o denno yobe njurmo nyawbe turribe sanne be
wardi e sara am debbo fa men jiida e doctoro ka ebe murtre golle mide ndar gofanoma o hokkabe kaaki gollirdi sukabe amen cella doctor en kewa miden tampika fa sannen mi andano ka de natum den won ko jimi talkur murtre golle de an takki so njibe murtani golle kafu an haani wadi sobe ngadi dun mido wada noddanga fewde e gofanoman non hebana o kabaru jogola
bi savane solution
dido metti kambe nyobbe na famini jati dum ko holiti doctor en be kambe do cultivide bodo fuf ngala so ana hinade ne do murtre golle yalla ebe kewta hakkeji mabbe yimbe le syndicat be cultivide adiji di lamkobe bami fuf gollaka kedana docteur Youssouf Camara gollobo l'hôpital kati o jokodun horejo sinakam
nous sommes passés
la yu kaldal fu men jaborike me jidali no ka wadde murtre golle de lelibi chapantati do sikude tan lami bebe kunta nanti dalaji amen di hore yo fa badangal julde de won ko lam o wi men joppa le temdere fu chapande joyde fa men jobbe yo don won ko men calti sabe heddi be ndokama ko kandi ko ti dalad fu wadali hen ko sabe seminem men chamina chapande joyde dede ben mudun du men puddi murtere golle de dagu nyalade tati yo den won ko men jokkini hen murtere golle de andaka de salata
limité
docteur en be ka cultivide be politi joktitade de do mutre fa wattu mo himeji mabbe di kuncana ma hore
holitindi wiide wattu joni o honno leydi meden di wori fa yotto yo fina tawa konye ko nandi e mudun saraabe dum wonono mobbe be kanye sukabe an kanno battindirade sanne sabide sa de mobbe kanye en paminta sukabe kanye en kokkata dum en do hono kabaru ande wori nyaloma hando idum wondi e wayiltade sanne li leydi malindi le majjun nyaloma kedena do kabaru mamirabe dum yambinama li adnaru do fu fa keben famtare ngare kede ko Ousmane Diko fewni en do hen
Ibrahim Traore yo mamirado non e wi makko yimbe tipibe duubi yo andal galle hambe du yirminde kawral e jilli pawarde e waddude e tanirabe mu beedi handu faabade saraabe be birde be
le rôle des grands parents c'est
fanda kambe mamirabe be yo wattande hakkilo kala ko woni nisuji amen jangide sukabe dum dido nisuji di kambe kani hinari dum sabe kambe buri andande dum dina abirabe be
connaissent mieux que les papas même
gaddal hakkune mamirabe e tanirabe an wondi e majjo de seeda seeda le gonaki meden dun yo batte wattu gonda handen o e wi yogabe e wi Ousmane Samake non bangal gonaki handen o hana hadude tanirabe takkade mamirabe mu en latotobe du pamino andal ko jabbi fawarde e ko wonda
finato jamadi bindaka den no mamirabe ambe tan bangal hala mbawata jangindi di min kay mamirabe ambe na galletu nyandi fufu dun mi yan jutuide bi be darto ko heewi bangal finato jamadi
handen tanirabe an yaaya sofu an ngoddito mamirabe mu en dun yo sarabe hore mu woni e wi kanko Cheikh Oumar Ba mamirado non o liti yo sarabe kani battinde tanirabe mamirabe mu en
c'est au par kambe mamirabe kani darude no be janginta sukabe be ka wakat juno kay en teki wiide sukabe jati batata ko mamirabe be den mo fuf le galle mo do goto woni ka wakat jun o kala hebdo seden darnan galle mu dun yaada e kala ko woni kureji mu
ke andal neddaku ali tunkara non holliti gollemo mamirabe gondi an wondi e tiidalaji hande batte ande kesse godude de o gongini lamibe kabar jande tinno ngatan hakkilo tabayiji meede e finatawa fa chuko chuko langa wota ko horsi e neddaku meden
studio tamani yo faabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
se krab je lo ne les raisons ngaji meden to en puddiran do gawo do les sa halidi malindibe kollitiwde no kudde be ngordi ton nyaloma handen o jamma yimbe le be mbawa wad to jaguji mudde no diddede dorboto moto ngaji du mbawa donno ton moto ngaji mudde no hollitira do wite se bi de bi de do kudda na kew ton sanne nyaloma hande honno wulare de worri le de do ngal wure se urudan gardan do burem do wattu jono botu wadi ton e be gonde huntade do hen hore hono sukabe jaltube jande lekol kanye sukabe keba jangutonde o do nokku ba biwto yalla hono jande sukabe han yarde yaso ton lanni bo do botu yo fedde kapu wonde tonde kanye e fedde humnide kabar lekol le ngalure de se uru yimɓe gardan fa ɗo koro ɗo kamɓe huminiɓe kabaru yimɓe ne dorboto mobilaji hakkunde sewaare kañi e koro hollitani wiyede caggal ko palno toon ɗati ɗi ko wattu joni ɓe palti ɗiɗo ɗati ɓe pamri e laamu o ɓe mbihi mobilaji ɗi ley cille tati iwata koro ley yontere fu noon ɓe kollitiri wirso iwa toon du ɓe mbi armé mali kañum jokkata ɗiɗo mobilaji ɗum won maggal panne ɓe ɓe noddirta famaɓe so feere en kañum jehoɓe hakkude ngol ɗo ɗatol fu kollitiri ana belti le oɗo golle sanne sekirab ɗo katten betande dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade heƴuji amen ɗo bo ɗon tawede le mali fu e maggal muɗum yo jii kiikiɗe